Ekitongole ekirabirira obutonde bw'ensi ekya NEMA kiyimirizza ebikwekweto ekibadde kikola ku bantu abeesenza mu ntobazi okwetooloola ekibuga Kampala n'emiriraano okumala ebbanga lya mwezi gumu. Kino kibukiddwako oluvannyuma lwa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Ronald Nsubuga bali mwezo n'abamu ku babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okubadde Rebecca Kawalya omubaka wa Lubaga North n'okwemulugunya ku ngeri ebikwekweto bino gye bikoleddwamu ne bireka abantu ettayo nga n'abasinga obungi bakaaba maziga. Ebbaluwa ewandiikiddwa ssenkulu w'ekitongole kya NEMA Dr. Barirega Kankwasa agambye nti bannakampala abeesenza mu ntobazi baweredde omukisa entobazi ezo bazaamuke mu kyeyagalire. Lord Mayor bali mwezo ategeezezza nti okutuuka okusaba ebikwekweto biyimirizibwe kizuuliddwa nti waliwo kakiiko akalambika abo abeesenza mu ntobazi kwe kusaba ssenkulu w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki akole ekisoboka kyonna akakiiko ako kasibwewo mu bwangu ddala.
Navayo ne timu yange kubanga tukolera wamu nga abakulembeze ba Kampala tugamba kati tunanagenda wansi kulaba kiki baddewo katusooke tugezeeko kulaba tusooka okuziyiza era bwe tutyo tetugenda okusinkana aba NEMA tetubasaba babale tokera ddala nti bandisoose ne bayimiriza paka nga tukoze akakiiko akalambikiddwa mu tteeka era Environment Act era webatyo batugamba tugende tukiteeke muwandiike kubanga etteeka lya eritwala ebya entobazi n'obutonde bw'ensi lirambika bulungi nnyo tuwandibadde w'akakiiko ku disitulikiti akayitibwa the District Environment and Natural Resources Committee nakalina okubeerako ba mayors aba division zonna ba town clerks aba division bonna executive director Lord Mayor n'abantu abalala bangi naye ng'akakiiko akade tekaliiwo.
Bali mwezi akinoganyiza nti okutwaliramu obukulembeze bwa Kampala tebukkiriziganya na ky'abantu kwesenza mu ntobazi naye kwe kusaba wabeewo okwegendereza n'okubalambika balambikibwe nga tebannaba kusendebwa.
Tugezeeko nnyo obutayongera ku kusooka kukkiriza bantu kuyingira ntobazi kuddamu kwongera kuzimba mu ntobazi ekyo nno kyempagira nti twagala okusaba buli ssekinnoomu alowoozebwa nti ali mu ntobazi obutongera kuzimba kobeere mugagga obeere mwavu twagala tutandika okuba nti tutekesa mu nkola amateeka nga tetusosodde awo nno nsaba nti buli omu yenna abadde azimba mu bitundu ebitibwa entobazi tusooke tukikomye era kukada bwe bansabye tusooke tukomye tusooke tukkiriziganye entobazi zino ziyitawa era twabasabye bwe tumala awo akakiiko kano akalaba kalondeddwa bwana wandikize ED akakiiko kano akayite kalondebwe kalonde chairperson wako ne vice chairperson katandika okukola nga tusobola n'okugamba nti ebitundu ebimu tuvanguishinga kubanga ebitundu ebimu byali vanguish kati ng'ekibuga Kampala paka weri awo tewakyali lutobazi naye nga lwali lutobazi.
Bino nno bijjidde mu kiseera nga ssabbiiti ewedde ennyumba z'abantu eziwererako ddala zaamenyebwa mu bitundu ebiriraanye omugga Lubigi kali Dubi kubeebusaabala n'ebitundu ebirala ng'ekitongole kya NEMA kirumiriza nti abantu abo baazimba mu ntobazi.